Ishyirahamwe ijana na mirongo itandatu yibumbiye mu rugaga rw'imiryango itegamiye kuri leta mu Bwongereza yanditse ibaruwa ifunguye isaba leta ko yahagarika gahunda yo kohereza mu Rwanda bimukira n'abasaba ubuhungiro. Iravuga ko iyo gahunda idahwitse kandi ko itazabuza abantu kuza mu Bwongereza. Leta y'u Rwanda n'Ubwongereza kuri uyu wa kane bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu byerekeranye n'abimukira. Ubwongereza buzajya bwohereza mu Rwanda abahageze basaba ubuhungiro kimwe n'abimukira. Ibihugu byombi biravuga ko iyo gahunda igamije guca intege bakirira mu kwambuza abantu, kandi n'abasaba ubuhungiro ntibishyire mu kaga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR naryo ryamaganye iyo gahunda. Mu itangazo HCR yashyize ahagaragara, iravuga ko iyo mikorere inyuranyije n'amategeko mpuzamahanga kimwe n'amasezerano areba impunzi. HCR iti abantu bahunga intambara, imidugararo n'itotezwa bakeneye guhumurizwa ntibakwiye kugurishwa nk'ibikoresho cyangwa se ngo boherezwe mu mahanga gusabirayo ubuhungiro. Leta y'u Rwanda iravuga iki ku bavuga ko iyo gahunda igayitse? Dore igisubizo cy'umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda.
Ndumva ikigayitse kurusha ibindi n'abo bose bavuga ni ukubona abantu bicaye aho barebera, bafite ubushobozi bakarebera abantu bapfira mu butayu, bakarebera abantu bagurishwa, bakarebera abantu bagirwa bacakara, bakarebera abantu baruhama mu mazi bajya iwabo mu Burayi ntagira ikintu babikoraho. Ngira ngo icyo ni cyo kigayitse kurusha kuba hari abandi bashaka kugerageza inzira nshya, kurusha kuba hari abandi bashaka kugerageza imyumvire, imitekerereze mishya kugira ngo bakemure ikibazo.
Dufate nk'urugero rw'umunyafurika wavuye muri Sierra Leone ashaka kujya mu Bwongereza, akanyura amayira atandukanye akagera mu Faransa, akambuka akagera mu Bwongereza. Uwo nguwo kumusubiza mu Rwanda akaza guhinga mu Rwanda nk'uko agomba kuba yaragiye guhinga mu iwabo muri Sierra Leone, cyangwa se agatwara moto nk'uko bivuga nk'uko yayitwara muri Sierra Leone, muzabwirwa n'iki ko uwo muntu mushaka ko aguma mu Rwanda nawe abyifuza ko ibyo kujya i Burayi yabivuyemo?
Namahitamo ye, namahitamo niba yahisemo kugenda azi neza yuko nagera mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Guhera uyu munsi hari amasezerano avuga yuko umuntu nk'uyoherezwa mu Rwanda azaba abizi, ni ukuvuga ngo aziringira ingaruka y'ibizamubaho. Ikindi kandi nk'uko twabivuze, nagera mu Rwanda azaba agifite amahitamo yo kuvuga ati njyewe hano ndobana nahaba cyangwa se sinahaba, iyi gahunda ntabwo nayijyamo, ndashaka ko mumufasha ngasubiracu muri Sierra Leone. Tutaribagiwe yuko wenda ntazaburamo bakeya bazongera bakanasohoka mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko kongera ngo bongere bagerageze kuzasubira mu Bwongereza. Urabizi nawe ko abantu bagerageza icumi makumyabiri mirongo itatu bakabagarura bakongera bakagerageza, ibyo ntibyagura. Ariko nibura umuntu azaba azi neza yuko muri iyo gahunda nk'uko Ubwongereza bwabyemeye hari bije, hari amafaranga, hari ingengo y'imari n'ubundi yagendaga ku bantu nk'abo ngabo bageze mu Bwongereza. Iyo bije, iyo ngengo y'imari izoherezwa mu Rwanda ikoreshwe n'abo bantu. Ni nabyo tuvuga tuti mu kuyikoresha bigomba no kugera ku Banyarwanda. Niba rero avuga ati kuba nazanywe mu Rwanda, wenda hari n'ikintu mbona buri kwezi cyangwa buri mezi abiri mu gihe cy'imyaka itanu niko gahunda iteye, ndabona hari aho nahera agira icyo nkora nkazaba ngenda, nabyo birashoboka. Ntagaruka kuza gusanga umuntu yicara hano mubwira baticara hajya nk'uko bivuze, cyangwa se jya gupaga sajya guhinga nta n'ikindi cyinjira ku kwezi, oya, kizaba gihari. Ariko rero ni ukuvuga ngo uzatura mu Rwanda nk'impunzi cyangwa nk'umwe mukira cyangwa se usubira iwanyu kuko ubwo buryo burateganyijwe ntabwo ari uzabwikurira ku mufuka. Ndumva rero amahitamo azaba ari menshi kandi noneho by'umwihariko tugarutse ku Nyafurika, agize Imana akaza mu gihugu kinyafurika nk'icyo akomokamo, ntekereza ko byarushaho gukemura ikibazo kurusha kujya kubiburaya aho bakwirukana cyangwa se unagerayo bakakwima n'ibyangombwa.
Mbese aramutse ari umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi ugiye gusaba ubuhungiro mu Bwongereza ariko akinjira mu Bwongereza ku buryo butemewe n'amategeko nk'uko bamwe babikora, Ubwongereza buzamusubiza he? Buzamusubiza mu Rwanda kimwe n'abandi nawe aziyongera atangire bundi bushya asabe, cyangwa se mu masezerano hari akantu karimo kubugorora ngingo kubera kubaza bari abanyarwanda?
Ibyo byaza gusaba kureba amasezerano yose, kureba memorandum kuko n'ubundi iri ujya hanze turebe niba icyo ibyavuzwe kuri ibyo ngibyo. Ariko tugendeye ku bisanzwe mu mategeko mpuzamahanga y'abasaba ubuhungiro, ntabwo umuntu usaba ubuhungiro afite impamvu igihugu agezemo yasubizwa mu gihugu avuga ko ahunze. Ayo niyo mategeko, nizo principe. Ariko nk'uko natangiye mbivuga, bivuga yuko muri abo bantu bose abenshi n'abimukira bitwaza ko bagiye gusaba ubuhungiro kw'impamvu runaka, ariko mu by'ukuri ari abantu bahunga ibirebana n'ibibazo by'ubukungu. Umuntu rero urebana n'ibibazo by'ubukungu baramutse basuzumye bagasanga wenda bagakuvuga bati uyu nguyu avuye mu Rwanda no twereza abantu ni umunyarwanda, bakabanza bakabicekinga bakabona koko ni umunyarwanda, icyo gihe ndumva bakora isesengura ko bati uyu muntu ni murebe koko icyo ahunze. Kuko mwibuke ko amategeko areba impunzi n'Ubwongereza bwashyizeho umukono, n'u Rwanda bwashyizeho umukono, ntabwo rero umuntu bamusubiza mu gihugu ahunze. Ariko basanze ari umwibukira gusa kubera impamvu z'ubukungu we bashobora no kumugaba, ariko basanze ari umuntu ko kuvuga ati ngiye mfite igituma mpunga kubera umutekano wanjye cyangwa se kubera intambara cyangwa kubera iki, ibyo byasuzumwa. Ariko nisegura mvuga nti ni ukuza no kureba muri memorandum yose icyo yabivuga kuri urwo rugendo uduhaye. Ariko ndumva amategeko mpuzamahanga icyo gihe ariyo yahabwa inda ya bukuru.
Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda.